sele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile shinto ngibonile loluva babethini ayisuka ngikhathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile shinto ngibonile loluva babethini ayisuka ngikhathele. Ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile sinto ngibonile loluva babethile ayisuka ngikhathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele mdala ngikhulile sinto ngibonile loluva babethile ngikhathele ushushwa inhliziyo elifuna uthando lalungekho khona unhliziyo mamele.